Extreme Music.
Yes. So when people if any like it,
oh, rap Johnny, Draco Isco, get your ass in the building. Yeah, Triple L, don't buy Jesse. Get your ass from the building.
Baby, now
the boy Draco, the rap got it. Let's go. Wali kuyela neke pechingi ya pala. Miliri kwa bukiti seni kutisa para. Wakengi sa kukusi ya mwapoko fukwa pala. Anikali le kuna anani bulo kuwa pala. Wena gala taa fela kwa nutualu toku nyala. Anili lange silimba wanikuzisa. Kwa bashemi fochwa leni kakuisa. Same salati kimutu ya kulilisa. Kaeza chwalo phoning indilu kamuisa. Tafela luto chilinga simatiza. Kukusi ya mwapilo waka itikanti. Triko isko kukuluza alati. Kona wana nikuvezi vesi ye munati. Ani nyemile foki wena ya nikulinga. Kusa kupumba baby fana kumisinga. Kina ya vele vesi Triple L selisinga. The rap gari.
Kwa ule ule. Ego panuni, baby, na una ni upula. Oh, wani kuyela, baby. Kwa ule ule ego. Ego kupanuni, baby, na una ni upula. Oh, deliver wile, baby. Let me be a fo. Deliver the fina, baby, na una ni upula. Oh, deliver wile, baby. Panu saka fo.
Baya palana ulisile mwambio kuna nalila atulaka kuena alisika fela tika wile baby doni upula kambe kifaka uvi kambe litile.
Yeah, DJ Redon the 1-2. Ayo Bizo boy. Ayo Jaske DJ Dev. Hey, busy, top Jesus, a boy. Guru Mopondo, go to boy. Hey, Blames, Ray Zama. Just boy, what? I got you.
Zamstreammusic.org.